Sibuye ke ntekisene impulaphula ekhaya siqobisa ku manqaku aphala phambili amaziko empilo kuze lonke amkele insana eziliwaka namakhulu asixhenxe anesibhozo ezelwe ngosuku leChristmas lonyaka nani elokelo nyoke okususela kwiwaka elamakhulu amana neshumi nesine lensana ezazalwe kunyaka ka 2022 Ntoka kambanani ezikhutshwe lisebe lezimpilo kuzolonke zibonisa ukuba ngamantombazanana selula abalelwa kwikhulu elinamashumi amana nesihlanu athe abeleka ngolusuku lweChristmas. Kusenjalo ke isebe lezimpilo livakalise inkxalabo malunga nokwenyuka kwenani lamantombazanana selula akhulelwayo ngelithi oku kuba nefuthe libi kwikamva lababantwana. Kodwa ke ukusabela banzi malunga noku nokuva mhlawumbi nokuba necala lesebe lemfundo esiseko lingadlala indima ethini na ekufundiseni abantwana malunga nokukhulelwa beselula emnqabeni masamkelesele khona emnqabeni osisithethi sesebe lemfundo esiseko kumnumzana Elijah Mhlanga Msemhlanga. Enkosi kakhulu ngexesha lakho sakwamkela enqubeni.
Sithi manje bulise kuwena nabaphulaphuli bamhlobana.
Masibulise kakhulu kanti ke mphulaphuli asibamba ngaye na yedwa kodwa ke semasirhwece kwakunye nesebe lophuhliso loluntu emnqabeni ke selekhona osisithethi selisebe uLumka Olifant. Sisilumka enkosi kakhulu ngexesha lakho siyakwamkela enkubini.
Nam manje sibusele kuwe sethu nakubaphulaphuli basemhlobo sithi enkosi ngelithuba lesinike lona.
Enkosi kakhulu sisimuka masengqala ngawe njengesebe lophuhliso loluntu uqala nina iphefumla nithi ngezingcelo zozokukhulela kwamantombazana selula kubonakala ba nenani liya lisenyuka ingakanani insebenziswano eninayo kunye nesebe lezempilo uqinisekise ukuba kuziwa namaqhinga amaphulo okufundisa nokuxhobisa abantwana kuphetshwe ukukhulela kwabantwana baselula
uhulumente sethu sisonke sihlala sisebenzisana singu Department of Health singu Department of Basic Education singawo wonke amasebe a implementa i Children's Act ngoba asingeke sikwazi ukwenza umsebenzi esiwenzayo ngaphandle kwawo onke lamasebe so andifuni siqale ngokuthi is Department of Social Development yenzani na uhulumente ewonke uyenza into yokubana azame ukukhusela abantwana sihlala likhona ke apha emhlobo sethu sithetha ngendaba loma Child Protection Week sihlala sikhona sethu sika ngoma Children's Parliament sihlala sikhona sethu apha eSocial apha emhlobo sithetha ngo Boys Assembly apho sizamayo sehulumende into kokubana sizame ukuxhobisa abantwana sizame ukuxhobisa abazali sizame ukuxhomisa umphakathi kodwa ke ikhona le ndawo nathi siyibonayo ba iyasilela I think apho kufanele siqale khona ngokusethi ukuthi ngubani na okhulisela abantwana bethu ngoba ke aside sifike apho ngoba abantwana basikhuliselanga sethu ewe silawenza umsebenzi wethu singuhulumente siwenza sethu ngekugxininisa apho siyathethisana nazo neenkosi xa sihambile apho sizokufundisa khona nazo ukuthi xa zifike ikhethi ezinjena umuntu ayazi ukubana ilungelo lomntwana othe walala nomnye umntwana yintoni na ilungelo lomuntu omdala olale nomntwana yintoni na so kuzokwenzeka into kokubana ke ngokufikwazi ezikhesi sikwazi ukuzireporta sikwazi sifuna ukwazi ke ngokusethu I'm sure sizwe sonke siyafuna ukwazi bana ngobani abantwana abakhulelisa abantwana ngoba sonke sinoxanduva sethu lokureporta xa ungumzali umntana wakho ekhulelwe unoxanduva lokubana uyoreporta sethu uba umntana wakho upregnant and umntana wakho umithise ngubani na uze ungathi sethu xa ngaba umntana emithise apho wona uthi wena hayi mayothethwa isikhaya loo nto leyo xa ngaba umntwana ekhuleliswe ngumntu omdala lixanduva lakho wena mzali uba uyombambisa phayana siyazama ke nathi I'm sure uGxawami Elijah uzachaza futhi bona benza njani na eDepartment of Basic Education xa befumanisa abantwana ukuthi bakhulelwe.
Ndiyafuna kanye singene kulomba uza nawo kwalapha xa sesincokola but mandikufake Mr. Mhlanga kule point ithethwa ngusisilumka. Zikhona izifundo kusebenza ezemfundo ezifana ne life orientation ezincedisayo kwezinto zokuba kuphethe kunqanda ukukhulelwa kwabantwana inokuba kusilelwapi iphi lengxaki lelo sibonayo ukuba isikusaqhubha inani lisenyuka labantwana abakhulela beselula
kuzothi ingxaki ikhona kodwa
iba khona ngoba asibambisani njengomphakathi. Ulumko bese yachazela ukuba as a government thina sibambisene siletha ama services ahlukahlukene from healthcare services abantwana to support and care and then education ingene nayo ibafundise ku curriculum ukuthi iziphi indlela abangasebenzisa ukuze bavikeleke entweni ezinje. Uma kwenzeka ukuthi bazithole bangenile kuzona iwaphi ama steps abangayo bawathathe ukuze bathole ama services ne support. Kodwa lento kufanele iqale emakhaya ngoba ilaveli indaba iqala khona. Kodwa thina njenge Department of Basic Education sifakile lento curriculum ukusupporta umphakathi ukuthi abantwana bayithole imfundo ekhaya ngokuthi kufanele baziphathe kanjani, baphinde futhi bathole ekhaya information ukuthi iziphi indlela abangasebenzisa ukuthi ba report lezi zinto nokuthi laba bantu abatholakala benze lezi zinto injustice ibe phezu kwabo. So kufanele le chain isebenze yonke, umuntu nomuntu ayenze eyakhe into njengoba bona nabantu abadala uma babona abantwana benze izinto ezingekho right endleleni asisabakhulu thina njengabantu abadala simane sibayeke nje. Ngani? Ngoba nathi nokwenza izinto ezifanayo endaweni ezingafaneleyo. So kuningi nje okufanele sikwenze sikulungise. Yebo, isibalo sabantwana abatholakala ba pregnant sizoya phezulu ngoba akufanele sicabange ukuthi education zizolungisa zonke. Omunye bekasasha izolo athi labantwana laba banayo yonke i-information kodwa akufanele kube yibona bodwa abane-information. Nabo laba abadala kufanele bazi ukuthi amalungelo wabo iwaphi ne-responsibility zabo iziphi, nabo futhi abantwana bazi ukuthi bazivikela kanjani. Na so kufanele nasemphakathini emasontweni noma ikuphi nalaba yakhona sithethe ngento efanayo ukuze le nto wonke umuntu ayibona ukuthi ngempela ibalulekile.
Uyebo, phakamisa umbalulekileyo umbuzo sisilumko sithi eyela nto efuneka ibuziwe kukubana abantwana baselula bakhuleliswa ngubani. So naxa nifumanise ukuba ingabe ubukhulu becala kubonakala bekhuleliswa ngabantu abadala ku
siyasithi xa sithetha nabantwana abanye bayatsho into kokubana ewe bakhona apho isibalo esincinanyana apho abathi ngontanga kodwa ixesha elininzi xa abantwana bethetha nathi bayatsho into kokubana ngabantu abadala aba abenza ezi zinto. Sithe xa sisimkile sabheka ngaphaya kwanongoma apha enyakeni abantwana besixelela iindaba zokuthi xa ngaba kufunyaniswa ukubana umntwana ukhuleliswe ngumntu omdala apha endlini kuse kuthi enye into sethu yilaa nto yezinto ezazenziwa kudala ngoba xa kuthiwa umntwana ukhulelwe kufumanise ke into yokubana kuthiwa hamba ooripota kulaa femeli kanti xana umntwana ekhuleliswe ngumntu omdala awuripoti kulaa femeli uhamba uyoripota emapoliseni ngoba umntwana apha ngoku xa ngaba emncinci ungumntu omdala wena ukhulise umntwana apho funeka uye khona kukuya straight ejele efethu kodwa ke asiyekanga ke ukubana sibe namaphulo, asiyekanga ukuxhobisa abazali, asiyekanga ukuxhobisa abantwana ingakumbi ngoba ngabo abantu afuneke bezazi into yokokubana umzimba wakhe umntu ngowakhe. Akho mntu unolungelo yokumbamba-bamba ngendlela angathandiyo ngayo. Akukho mntu unalungelo lokumwenza into angafuni ukwenziwa yona. Siyafuna ke ngokusethu ukuthi njengoba sisitsho naye noxa wam u-Elijah ngapho ukuthi ini umphakathi uyafuneka baungenelele abazali funeke bathathe indawo yabo ngoba uba ngaba futhi siyajonga ngela xesha lesasine COVID inani labantwana ababepregnant ngela xesha lalinyukile kutsho ukuthi abantwana bethu xa besesikolweni baprotected sethu. Basic education as a child protection tool in this country is working. Therefore yile nto ke ngokusithi emphakathini kuyafuna uba abazali abathathi ndawo yabo abantu abazali ababazi abantwana babo bapi abazali mabayeke ungafuna ukuthetha ngendaba zocansi nabantwana babo sethu abazali mabathethe ngezi zinto bangayekeli komistress esikolweni nakuhulumente ngoba xa umfundisa ngokwakho umntwana wakho uyakwazi ukuziphatha kakuhle uyayazi into ayifunwayo apha ekhaya angaqali oyike ustress umntana wakho angakoyiki wena apha endlini.
Ngokuqinisekileyo Mr. Mhlanga xa ndikuza kuwe kule ndithethwa ngisesilumka isikolo sifana siyimilenze emithathu ngabafundi ngabazali which is society community ngokubanzi kwakunye nootitshala ezikolweni funeka wonke lo muntu ebambisene ukuze kubeke yaliwa okubut kwelinye icala ayekhona amaphulo okudala ayefana no-love life bevisithele izikolo kukuziwa nee-activities zokuncedisa abantwana anicinge mhlawumbi xa nidibene nee-S G B zootitshala bezikolo ezinto kwakhona maziphinde zibuyiselwe esikolweni njengoko zazidlala indima enkulu exhobise nokufundisa abantwana ngemiba equkeze sonto.
Kunjalo akhona ama-stakeholders wethu awenzayo umsebenzi wokusiza i-department wokusiza umphakathi ngazo lezi nto lezi kodwa-ke abo love life ama-NGOs lawo bebathola i-funding yokuthi bawenze lo msebenzi kusemandleni abo ukuthi bakwazi ukuqhubeka noma cha kodwa-ke thina siyaqhubeka njenge-department ukwenza lo msebenzi wokufaka le nto ku-curriculum loko kusho ukuthi lo msebenzi wenzeka nsuku zonke esikoleni uma kufundwa abothisha bawenza lo msebenzi besafika la sithi sizobhalela uthisha bethu ama-scripts ukuthi bafundise le nto ebhaliweyo ukuze kungabikho uthisha ozothi yena akakwazi ukuyifundisa le nto ngoba ayihambisani nenkolo yakhe. So senza ukuthi kube njalo kuzo zonke indawo. Ingxaki nje esidibana nayo yiyo le yamasonto amanye abaphikisana nale nto i-department eyenzayo nale nto umbuso owenzayo. Banokuhamba baphikisane nemithetho ye-social development le department eyizamayo ukuthi ilethe i-order emphakathini. Banokuphikisana nemithetho ye-Department of Health uma kuza kuma-rights abantwana ukuthi bathole ama-services athize. Babe khona futhi laba abazobhikisha baye ema-officini e-Department of Education bayophikisana ne-department ukuthi yenza nina kodwa bona ayikho into abaza nayo ukuzosiza i-government ukuthi yenze izinto. Into nje bona bayaziyo ukuphikisana ne-department yiyo le nto leyenza ukuthi abantu ngabantwana bethu bagcine bangazi ukuthi kufanele benze kanjani. So akufanele kube khona i-confusion, kufanele sibambisane singazi sibambisane sikhulume into eyodwa ukuze sibona lushintsho esifuna ukuthi silibone.
Ngiyacinga nobabini niyanqinelana eyona nto ebalulekileyo lubambiswano noqinisekisa ukuba kuya kuxhotyiswa umfundi kuwonke ubani kuyo yonke ubani. Enkosi kakhulu sesilumka ngexesha lakho. Enkosi nakuwe mnumzana uMhlanga ngexesha lakho. Ngosi kakhulu sivele ke kwabo sibaba sincokola nabo emnxabeni ngophuma kwisebe lemfundo esiseko mnumzana Eli.